Suiti, oh Suiti, Raja Nakuda Kuda. Oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti, oh yuko api. Oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti, oh yuko api. Chumbi ni kama maundi amto macho ni angu uli ni acha oka chukuliwa mikono ni ya mwingine muka enda mbali ini bado sijakusahau ini bado nakupenda ini bado nakupenda ini bado nakupenda oh suiti oh suiti oh suiti oh suiti oh suiti oh yuko wapi oh suiti oh suiti oh suiti oh suiti oh yuko
Nilifikiria uwezi enda hivi hivi ukaniacha peke yangu hata naomba msamaha urudie mapenzi yetu na ukakata ukaenda ukinilaumu naona mpenzi ofania mambo ya uchungu fania ofania bo wakati moja ukaniambia oe oe sio wangu kisha Lakini mimi bado nakupenda
Oh Suiti Oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti Oh yuko wapi Oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti Oh yuko wapi Oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti Oh yuko wapi Oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti, oh Suiti Oh yuko wapi
Oh Suiti Oh, sweetie.